Ngiyabonga mnakethu Sullivan. Sanibonani kusihlwa bangani. Kuyi hlalani phansi. Kumnanzi kuba lapha futhi kusihlwa ngaphansi kwalolu phahla nasemkhathini walabantu laba labangemaKristu labakahle. Futhi silinzele uNkulunkulu kusihlwa kwenda lokungetulu kakhulu ngalokhu kucicimako. Ngetulu kwako konke lebe singakwenda noma sikucabange. Siyathi ukuthi uyaphatheka. Bangakho labativela ukuthi niphilisiwe itolo ebusuku etinkonzweni. Oh lokho kukahle nje. Sibuke nonke nini labanye ukuthi niphiliswe kusihlwa. Futhi ngicabanga ukuthi sisenemakhadi ekukhulekelwa lathide. Billy akawakhiphi ungitshelile ngoba sithethe nje lambalwa balaba bayitolo ebusuku. Futhi kungahle labanye balabo bantu labeva ukuthi batothandza ukungena elayinini lalabakhulekelwako. Noma singahle sisebenzise labanye babo kamvanyana ebusuku sendele line lekuhlola lokufihlakele. Yi ngoloko loku akusiko ukuhlola lokufihlakele lokuphilisa umuntu. Kuba beka nje esimeni sekubuka etulo futhi bemukele ukuphiliswa kwabo ukuthi Jesu sewuvele ubendele kona. Niyabona na kubekwa tandla kuyinto lenhle kakhulu ngoba kungekwembhalo kodwa akusiyo indlela yebetive yekuphiliswa kuloku eBhayibhelini kwakukhona liJuda lelaline indvodzakati yalo yayigula kakhulu igulela kufa yase iyafa futhi wathi kuJesu indvodzakati yami ilele isedute nokufa kodwa wotha ubeke tandla takho eti kwakhe futhi utosinza kodwa ngesikhathi umRoma induna elikhulu wetive ngesikhathi inceku yakhe igula wathi angikafaneli ukuthi ute ngaphansi kweluphahla lwami khuluma livi nje ngiloko lokwaguqula inhliziyo yaJesu akuthi ngekanga ukuthi abeke tandla eti kwakhe bekafuna nje kuva livi.
You see, I like that story because
Niyabona, ngiyayithanda leyo ndzaba ngoba lo amRoma wachonza ukuthi beka indvodza leneligunya.
And if he said to a man do this or do that,
futhi uma athi endvodzeni yenta lokho noma yenta lokho, yakwenda. Futhi walichonza lelo gunya, ligunya lelifanako enkosini Jesu. Ngoba bekathi ukuthi uma athide kumuntu lobekangaphansi kwakhe hamba noma ude wathingeka ayilalele futhi bekathi ukuthi konke kugula netifo kwakungaphansi kwekulawula kwenkosi Jesu ngakho ke akathi ngekanga ukuthi ede abeke tandla encekwini khuluma livi nje futhi inceku yami itophila.
And Jesus marveled.
Na Jesu amangala futhi wathi angakutholi kukholwa lokunjalo kaIsrayeli. Ngakho ngiyethemba impela ukuthi ngiyaphila ukuthi ngibone lolo suku lapho thina eAmerica sitawuba nalolo hlobo lokukholwa. Khuluma livi nje Nkosi nenceku yami itophila. Oh kuyoba lusuku lolukhulu. Manje si
sometimes when the anointing
ngaletinye tikhathi uma lugcobo lusinza kakhulu futhi ngaletinye tikhathi angilitholi lithuba lekwenta kubitela ialtari labanye balalabanye bazalwane umnakethu Sullivan noma labanye bebazalwane bami labadumile lapha batonakekela lokho. Lo munye angahle athi besiqinisa nje kuphilisa kwaNkulunkulu. Kuphilisa kwaNkulunkulu kunjenge kuyodweba nje. Awuyikhombisa inhlandi lihuka, uyikhombisa nje umsundu. Uthi ibamba umsundu bese ithola lihuka. Ngakho kuleyo ndlela ke nekuphilisa kwaNkulunkulu. Kuyakhanga ngoba kuyakhombisa futhi kufakazela ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo futhi ukhathalele wena. Nalongakholwa uyakubona lokho masinyane liso lakhe liyakubamba uthi lati kuthi ukhona uNkulunkulu lophilako bese ke uba semgcinweni insindiso ke uNkulunkulu angahamba ayomlawula ke bese umwayindela ngekhathi.
That's what divine healing is for, merely
ngakho kukwaloko kuphilisa kwaNkulunkulu kwendiwe nje ngenxa yaloko. labafana lapha banawo lamanye emathepu nangetincwadzi nemarekhodi nakanjalo njalo kutsi banebhizinisi yabo lencane labayinakekelako. Asi ngesingami nginaletho tincwadzi kuphela, naletinye tato ngifanele ngitithenge. Kunaletinye tato letingetami tenshumayelo, letinye tincwadzi lengititsengako kumnakethu Lindsay lebitwa Umlando Ngempilo Yami. Futhi-ke kunalenye lebitwa ngokuthi Umprofethi Uvakashela e-Afrika. Futhi ngikholwa ukuthi letintsathu noma letinye letinshumayelo tami banato lapha, hhayi ngoba bafuna imali, kude nje umlayeto uphumele ngaphandle. Kuleyo into lemgcoka, khiphela umlayeto ngaphandle, ngoba siphila e-aweni kamuva kunaloko lesikucabangako. Sekusonzele kuvalwa kweminyaka, nelibandla lisesimeni lesibi kakhulu, futhi sitama kuphela kusabalale kukhanya emkhathini webantu, hhayi kutama kubaphendulela ngale kuletinye tetinkolelo tethu, kodwa kutama kubasonzeka edute nenkosi Jesu futhi bayikholwe, hhayi kudonsa emalunga ebandleni baye kulelinye libandla, kodwa kuthumela emalunga lamaningi kulelo bandla. Inhloso yethu manje, ngaphambi nje kwekuthi sivule livi ngemlayeto wakusihlwa lomfishane, asifuni kunihlalisa sikhathi lesithe ngoba labaningi bavela le ngaphandle kwelidolobha, futhi nifanele nibuyele emsebentini. Futhi sitolenza kude kube ngumgcibelo ebusuku, futhi sikugcine kuze kwendlule isikhathi. Bese-ke ngelisondo awudzingi kuya kusondo sikolwa kude kugabange insimbi yemfica. Ngakho asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje, sentele livi lemkhuleko. Nkosi, siyabonga kakhulu ngetulu kwemicabango ngaleli thuba lekuta, futhi sikhothamise tinhloko tethu kuNkulunkulu lophilako, futhi sathi kuthi sethenjiswa ngendodzana yakhe lengcwele iNkosi Jesu ukuthi singaba nako loko lesikucelako uma sicela babe egameni leNkosi Jesu indodzana yakhe. Futhi siqinisekile ukuthi sitoba nengcociswano noma sikhuthato naye uma sitha egameni lakhe, ngoba uthi tecelani noma yini kubabe egameni lami utokupha kona. Futhi siqiniseke mbamba kusihlwa kuthi uyasiva nekuthi lesikucelako kutophiwa, ngoba siyativela kuthi kucela kwethu kuyinzando yaNkulunkulu, ngoba ushito endzaweni letsite awunako ngoba awuceli, futhi awuceli ngoba awukholwa. Nkosi, sizathu sitha kungoba siyakholwa, futhi siyakholwa ukuthi utophendula. Futhi imikhuleko yethu ayisiyo nje ukuthi iviwe ngemadoda, kodwa sikholwa ukuthi ulalele. Futhi siqinisekile ukuthi utosiphendvula ngoba wethembisile. Sitocela kuphela intsandwe yakho ukuthi yentiwe. Akube njalo kusihlwa Nkosi, kuthi sonke soni lesilapha lesingakwathi wena njengemsindisi wabo, kwangathi lobu kungaba busuku lapho lokuchithe kutokwentiwa noma kushiwo, kuthi batokwemukela njengemsindisi wabo, kwangathi labo labangenawo umoya loyingcwele kusihlwa loko kulangatelela, futhi kulinzele lelo awa lapho tinkwethu tiyobuwa emehlweni abo. Bese-ke sifiso senhlitiyo yabo sitonikwa bona. O Nkosi, kwangathi moya longcwele kusihlwa angagcwalisa yonke inhlitiyo, kwangathi kungaba khona kubonakaliswa kwamoya waNkulunkulu ize imiphefumulo yabo ijabule kakhulu, kuze kuthi konke kungabata netinkoloze titosuswa kubo, namoya loyingcwele utongena ekuphileni kwabo futhi ubabekele uphawu embusweni waNkulunkulu. Siphe kusihlwa Nkosi kuthi akunawuba khona muntu logulako emkhathini wethu uma inkonzo seyiphelile, kwangathi wonke umuntu angaphiliswa besingeke sibakhohlwe labo laba setibhedlela futhi bavalelwe ngekhathi nasejele labo labathinge sihawu sakho ngalokujulile bani nabo onkhosi futhi njengoba sesihamba kusihlwa kwangathi singasho njengebafundzi sibone tinto letingakejwayeleki namuhla futhi kwangathi tinhlitiyo tethu tingavutha ngekhathi kwethu lapho siya emakhaya ethu lehlukene. Sincike kuwe msindisi wethu kusinika letinto leti ngekwesethembiso sakho. Futhi isethembiso sakho sihlala njalo siyinthandwa yakho. Sikucela egameni laJesu. Amen. Uma ningathanda kuvula kusihlwa emibhalweni lengcwele, encwadini yokuqala yabaseKorinte sahluko selishumi nakunye. Besingafunda ingxenye yemibhalo, sicale ngelivesi lemashumi lamabili nakuthathu. Ngoba mine ngakwemukela enkosini lokho nami futhi lenganginika kona ukuthi inkosi Jesu ngalobo busuku leyakhashelwa ngabo yathatha singwa futhi nasabongile wasihlephula wase uthi thathani futhi nidle lona ngumtimba wami lowahleshulelwa nini lokhu kwendeni ukuthi ningikhumbule kanjalo ngendlela lefanako wathatha nenzebe phinze futhi nase abongile athi lena indzebe yesivumelwano lesisha ngetikhathi tonke leniyithatha ngato kuthi ningikhumbule. Ngoba njalo uma nidla lesinkwa futhi ninatha le ndzebe yenkosi, nikhombisa kufa kwayo ide yona ifike. Ngakho-ke loyo lotho kudla lesinkwa lesi anathe le nkomishi yenkosi ngalokungakafanele utoba nelicala lemtimba kanye nengadi yenkosi. Manje ngifuna kufunza isihloko sami evesini lemashumi lamabili selivesi lemashumi lamabili nemfica. Ngoba loyo lodla anathe ngalokungakafanele uyoba nelicala lemtimba wenkosi. Manje manini ngikufunze kabi lokho. Ngoba loyo lodla anathe ngalokungakafanele ngekungawehlukanisi umtimba wenkosi. Uthi nathela kulahlwa ngekungawehlukanisi umtimba wenkosi. Ngike ngakhala ethi kwaleli Bhayibheli leli futhi linetindzawo leseticisha kulo. Ngekungawehlukanisi umtimba wenkosi. Manje sifundo sami kusihlwa sithi kwehlukanisa umtimba wenkosi.
Our eternal destination is not altogether determined.
Manje siphetho sethu saphakathi asikanciki ngalokuphelele etimpheni lesitibonako nalesitivako.
But it's determined on what discernment.
Kodwa kunqunyelwe kuloko kwehlukanisa loko lesikubonako naloko lesikuvako.
Paul was not disputing with them for taking the communion.
Paula bekangaphikisani nabo ngekuthatha sidlo senkhosi. Sendo sabo sasiqinisile. Kodwa kwehlukanisa kwabo kwakuliphutha.
For taking the Lord's supper is the command.
Ngoba kuthatha sidlo sakusihlwa senkhosi kungumyalo wenkhosi. Kodwa kusithatha ngalokungakafanele. Ngekungawehlukanisi umtimba wenkhosi. Kulapho laliphutha lilele khona.
These Christians was taking the communion and not living the life.
LamaKristu bekathatha sidlo senkhosi futhi angayiphili impilo. BuKristu bulwati nekuphila.
And these Christians was just living any kind of a life, making.
LamaKristu bekaphila nje noma nguluphi uhlobo lwempilo. Enda sibonelo lesiphuyile sekudisho kwawo.
Paul says that this caused many are sick.
Na Paula uyasho ukuthi ngalesizathu labanengi bayagula futhi babuthakathaka emkhathini wenu. Nalabanengi balele lokuchaza ukuthi bafile ngoba aba uvetanga umtimba wenkosi.
And we who call ourselves Christians,
futhi thine lesitibita ngamaKristu asinalungelo lokuthatha sidlo ngaphandle uma siphila ngethulu kwelihlazo lelive asinalungelo sidlo senkosi salabo labaphila kahle njengesibonelo sebuKristu. Into lembi kunato tonke lekhona emhlabeni ngumuntu naketama kulingisa into letsite, futhi kunalokuningi kakhulu kwaloko eveni namuhla. Asikwendi nje kuphela kulolu suku, sinelicala lebugebengu lelifanako Pawula lebekasola libandla laseKorinte ngalo.
Of trying to do something that the Lord had
kodwa kutama kwenda indlolethite inkosi leyayimiyalile ngaphandle kokwehlukanisa umtimba wenkosi nemtimba wenkosi ngemakholwa. Kodwa namuhla senda tindlo singahlukanisi ngisho nakunye kwelivi laNkulunkulu. Sifanele sibe nekuhlola lokufihlakele kuyo yonke indlo lesiyendako. Kufanele kulinganiswe livi laNkulunkulu. Onke lawo maKristu lakwendako futhi bathi bafanele balinganiswe ngelivi laNkulunkulu. Namuhla bantu bashintshile kakhudlwanyana futhi ngaletinye tikhathi babeka lithemba kulokunengi kuloko lokushiwo libandla kunaloko lokushiwo livi. Bayakholwa-ke kuthi libandla linemalungelo langcono kwehlukanisa kunambisa kwethu kunaloko livi laNkulunkulu lelinako. Kwenda sibonelo nje kanjena, libandla lingahle lithi tinsukute mimangaliso setendlulile. Futhi bantu labaningi batokukholwa ngoba bacabanga ukuthi libandla lathi kakhulu ngako kunamoya loyingcwele lowabhala livi. Ngakho-ke asinalo likhono lekwehlukanisa tintfo taNkulunkulu. Jesu wake washo ukuthi uma umuntu angakadalwa kabusha angeke awubone umbuso kaNkulunkulu noma awuconze. Futhi ngalamanye amagama ungeke uhlole umbuso kaNkulunkulu ude udalwe kabusha. Bantu labatokuta basitshele loko, labo labemukele sentakalo sempaphathizo womoya longcwele kuthi bathi nhlanya noma baneligama lelitsite lelingenabo uNkulunkulu, lelo develi lalichaneke ebandleni kubabita ngebagiciki labangcwele. Ngishumayele emhlabeni wonke futhi angikaze ngimbone umgiciki longcwele noko. Ligama develi lalichaneke ebandleni laNkulunkulu lophilako. Ngaletinye tikhathi bantu abanako kubona lokufihlakele lokungiko, bayakwesaba loko. Anathi yini kuthi inkosi yethu yamenyetelwa kuthi ngumuntu lohlanyako na? Bafarisi libandla leliphakeme bathi leyo ndvodza iphambene enhloko yayo inelidimoni futhi iyahlanya. Naleli gama lelithi kuhlanya lisho kuhlanya. Futhi uma bambita ngokuthi uyahlanya, bayobabita kangakanani-ke bafundzi bakhe na? Pawula wathi ku-Agripha ngendlela lekuthiwa kweduka kuhlanya, kuleyo ndlela lengimkhonta ngayo uNkulunkulu wabobabe bethu. Ngijabula kakhulu kusihlwa kujoyina tandla naye ngendlela lekuthiwa kuhlanya ebandleni lesimanje, nguleyo ndlela lengimkhonta ngayo uNkulunkulu. Bebabitwa ngebahlubuki ngoba bebangawuconzisi kahle umtimba wenkosi, loko kuthi libandla laNkulunkulu lophilako. Nelibandla kusihlwa libitwa ngekuhlanya ngoba abantu abanako kwehlukanisa. Uma umuntu atelwe kabusha futhi ungitshele ukuthi utelwe kabusha. Futhi ningakholwa ukuthi kuphilisa kwaNkulunkulu sethembiso saNkulunkulu. Futhi anikholwa ukuthi umbhaphathiswa moya longcwele webantu namuhla. Konake ngithi ofanele ngithi kutalwa kwakho kwakukwemoya longakalungi. Ngoba moya longcwele washo ukuthi lesethembiso lesi senu nesebantwana benu nakubo bonke labakhashane. Ngisho nabo bonke labo iNkosi uNkulunkulu wethu leyo babida.
You are accepting it by an intellectual conception. People are taking something.
Ukwemukela ngemqondo wokuhlakanipha. Bantu bathatha livi lalomunye umuntu ngako. Futhi bede kwehlukanisa. Abakhona ukwehlukanisa emkhathini walokulungile nalokungakalungi. Ngiyacabanga namuhla ukuthi labanengi bethu tichwaga tekuhlakanipha, hayi thini, kodwa tichwaga letinengi tekuhlakanipha. Bantu bankulunkulu abakaze babe tihlakaniphi letinkulu. Libhayibheli lasho ukuthi bantwana bebumnyama bahlakaniphile kulelive kunebantwana bekukhanya. Nkulunkulu wafanisa abantu bakhe netimvu. Abakakhaliphi futhi abakahlakaniphi. Ubagcina ngendlela labangiyo kuze abahole. Uma utama kusebenzisa kucabanga kwakho luchoko kwekuhlakanipha, ungakwenda khona lapho ke ubese uvalela uNkulunkulu ngaphandle. Emadvotsana uNkulunkulu aholwa ngumoya waNkulunkulu. Kodwa lusuku lolukhulu lwetihlakaniphi lesiphila kulo. Lapha etinyangeni letimbalwa letendlulile, nikufunzile ephephandzabeni enhla eNew York, bebane nesivivinyo. Nebashumayeli labancane lababili labeva baholwa yinkosi esikhathini lesithide lesendlulile. Bafola abancane labafana nami, labangathi ngisho na ABC wabo. Futhi inkosi yabaholela eBhowari. Futhi bathenga sakhiwo lesithide, futhi lapho bebashumayela livangeli kubomnakabo labawile. Ifemu letsite lenkulu yeta kutothenga lokho. Futhi bonke bathengisa, kodwa ngaphandle kwalabashumayeli labancane. Bebanesambulo inkosi lebeyifuna ukuthi bahlale lapho, ngakho bayibamba impahla yabo. Futhi tiphathimandla tabafaka enkantolo, futhi bathumela base bathola lesinye setichwaga letinkulu letihlakaniphile, ummeli Greenwald. Futhi wenda labo bafo labancane bativele banemahloni ngabo. Wabeka emagama akhe kahle kakhulu futhi nekufana nemfundo. Futhi ngendlela yekuthi labo bafola abancane bebangathi ukuthi bathomphendula kanjani. Ngoba beka sichwaga lesihlakaniphile lomunye webameli lababendlula bonke lokhona eNew York. Futhi bebanebafola abancane badideka kakhulu bebangathi ukuthi bathini. Ekugcineni wagagabula wase uthi, nitithini ke nine. Futhi munye wabashumayeli labancane wasukuma. Futhi wabamba kandla talomunye. Futhi wathi, mnumzane, into kuphela lesiyadika ukuthi inkosi yasitshela ukuthi sithathe lesakhiwo. Nemeli Greenwald wathi, lapha uyekele lokho. Asifuni kwasa inkosi kuleli cala leli.
2 weeks later.
Cishe emavikini lamabili kamuva, indiza yetama kuya ngaphansi kwelibhloho, futhi yagcumukela emantini lanelichwa. Futhi lapho ummeli Greenwald alele emantini azabalaza futhi afa, ngiyathibuda ngabe bekamfuna yini uNkulunkulu kuleso sigcawu na? Kwakuyini inzaba na? Bekangakawuhlukanisi umtimba wenkosi, ngoba labo bashumayeli labancane bagcotshwa ngumoya longcwele, futhi banenzandvo yaNkulunkulu. Asidzingi ukuthi sibe tichwaga letihlakaniphile. Sidzinga ukuthi sibe tinceku letithobekile tenkosi, futhi sihlole umtimba wakhe, nako konke kuhlakanipha kwakhe, nekuhlakanipha kwakhe, nemfundo yakhe na. Niyati libhayibheli lathi kungcono kini ukuthi lithele kusila lilengiswe enzanyeni yenu, futhi uculiswe ekujuleni kwelwandle kunekuthi ukhube logcotshiwe wami. Ngani, ngicabanga ukuthi bekanesikhathi lesiningi sekucabanga kubita inkosi enkundleni, kodwa akawuhlukanisanga umtimba wenkosi. Ngaletinye tikhathi ngiyatibuta kuthi ngabe thine ma-Amerika lahlakaniphile anekwehlukanisa lokungiko kulokungesiko, ikakhulukati tinkantolo talabasha tiyafakaza kuthi asinako kwehlukanisa lokulungile nalokubi kwebantwana bethu. Kuthi babonakala banempendulo lenhle yesayensi yengcondvo. Kwenta sibonelo nje kanjena, uma Junior enyukela kubabe wakhe futhi agitsagitsa ngetinyawo takhe letincane futhi amemete kakhulu futhi anike na inhloko yakhe athi, babe, anginandzaba kuthi uthini, ngifuna imoto yemjako, loyo ngumerica mbamba. Nalo babe uthi, kulungile Junior, ngitokuthengela yona. Bewungathi kulowo babe, ukwendeleni loko?
Oh,
ngiyamthanza. Khumbula babe, Junior utokhula abe yindvodza ngalelinye lilanga futhi uyoshada futhi abe nemndeni. Nkulunkulu sitha lowo mfati lohlala nemfana lokhuliswe kanjalo kuthi abe nendlela yakhe ngako konke lakufunako. Awukwati kwehlukanisa lokungiko kulokungesiko. Lolo akusilo luthando, loko kungati lokumsulwa. LeBhayibheli liqinisile, yekela le nduku futhi uyayona indvodzana yakho. Fani lomncane utokwenyukela kumake futhi utoya emqubeni wekuti inyukunya. Make umtshela kuthi angeke akwende, kodwa oh, make unesibhuku kimi. Yebo, uyamthanda Fani futhi uyamvumela, uyahamba uyophuma emkhathini waletho sicuku setigebengwana kuwo wonke lowo mphetho. Uyangena futhi upende umlomo wakhe lomncane lopendiwe futhi akutshele emanga kuthi akukho lokulimatako kuko. Nkulunkulu, bani nemusa kule ndvodza leto shada into lenjengaleyo ibe ngumfati. Kwehlukanisa lokungiko kulokungesiko, asikwati kwehlukanisa loku kwethu. Ngiyatibuta ngaletinye tikhathi uma singehlukanisa lokungiko kulokungesiko ngemitimba yethu lucoko, ikakhulukati umtimba wenkosi. Asehlukanisi lokungiko kulokungesiko emitimbeni yethu lucobo. Lusuku emva kwelusuku, neliviki emva kweliviki, inyanga emva kwenyanga, neminyaka emva kweminyaka, bososayensi basebentela etindlini tekucwaningela kuthi sabeka imibhalo lemikhulu ngephandle nayo yonke into netinkulumo tetikhangiso futhi secwayisa abantu umdlavuza ngencola. Emadvodza tinkulungwane letingemakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa nendoda emAmerika atokufa kulo mnyaka ngekubhema kosikilidi futhi nibhema niqhubeke ngco. Anikhoni ngisho ukuhlola imitimba yethu lucobo, kungasaphathwa-ke kuhlola umoya lwengcwele nasemtimbeni wenkosi. Ngiyibonile leyo ndzatshana ngalolulunye lusuku kuthi le sayensi yaveta kwayo konke kwelucwaningo lwayo na, wathi hhayi nje kusikilidi kuphela, ngabe kukunika umdlavuza, kodwa unemaphesenti langamashumi lasihlanu lamanye futhi lithuba lekuthatha noma yini lenye futhi ubhema uchubeka ngco. Wesifazane wadibana nami esikhathini lesithithe lesendlulile ngesikhathi ngishaya kuloko kakhulu nje ngendlela lengingakhona ngayo. Bekanemkhuba wekubhema futhi wathi wafaka inoti yakhe lencane ekhukhwini lami, wathi funza lokhu uma ufika ekhaya. Ngathi ngiyabonga, ngitokufunza manje futhi ngakukhipha ngase ngicala kufunza. Wathi akunasizotha kuthi umfundisi epulpiti kukhuluma ngekumelana nekubhema, awukaphathelani ngalutho naloko. Ngathi kungumsebenti wami kukhuluma ngimelane nanoma yini lengakalungi. Nkulunkulu sitha umshumayeli longenako kwehlukanisa lokungiko lokwenele kwanoma yini lengakalungi umshumayeli longakwati kwehlukanisa sitsingo sebantu bakhe ngamoya loyingcwele. Nkulunkulu wathi lo mtimba ulithembeli lamoya loyingcwele, uma ungcolisa ngitowubhubhisa. Sifanele sishumayele simelane nako. Inkathato yako kuthi sinebashumayeli labaningi kakhulu lababhema sikilidi. Nguleyo inzaba, futhi bayesaba kukusho ebandleni labo ngoba bayati ukuthi banelicala nabo. Kwehlukanisa lokungiko, kuconza lokungiko. Ingandini, tshwala, ngani, bathi kuyingodi, konke kubomabonakude bakho, kuwo onke emabhodi ekukhangisa, ephephandzabeni lakho, tikotela letinkulu tabhiya nebesifazane labasha labathandzekako. Bakunatha, bakukhombisa uma bacala, babukene kamvanyana kuloko. Kugcwalisa umcondo wabo ngesithakamiva lesingushevu. Kukhula kwako kwekuhlanya kubi kakhulu, kubanga kungatiphathi kahle kulabancane. Futhi ngisho nemabandla namuhla ayashumayela futhi asebende lamaningi awo. Natha lokusile, niyati kuthi lelo liciniso. Batshela bafo babo labasha ekhaya, nebatali, bantwana benu abanathe, bayonatha noma kanjani. Ngako bafundise kunatha ngalokukalekile. Ibhayibheli liyakulahla lokho, akukalungi. Nkulunkulu akasithe umuntu lode kwehlukanisa lokwendlula lokho. Noma libandla angakhona kwehlukanisa lokungiko kulokungesiko. Oh, lusuku lolubi kakhulu lesiphila kulo. Kwehlukanisa umtimba wenkosi. Emabandleni ethu nasemkhathini webantu bakithi belibandla namuhla, kulihlazo kabi indlela besifazane bethu labenda ngayo nabo. Labanengi babo bagcoka timphahla letingakazithi, leto tikhindi letincane, kugcwele sono kakhulu. Lomunye thathe wangitshela, nalabanengi ungitshele wathi, "Bili, kungcono uyekele kukhuluma ngaloko. Cha mnumzane, ngingahle ngishumayele etinsikeni, kodwa ngidabe ngikhuluma liciniso, kunjalo, kunjalo." Kuliciniso, ngiyabonga. Kuliphutha futhi kusono. Munye thathe wathi kimi, wathi angigcoki tikhindi, ngigcoka emabhuluko lamavuthela. Ngathi loko kubi kakhulu, libhayibheli lathi kusinengiso kuNkulunkulu ukuthi wesifazane agcoke sembatho lesiphathelene newesilisa. Kuliciniso. Bese ke sizathu lesinebufakazi ukuthi abasatendi letinye timpahla ngaphandle kwaloko, kodwa basayenda imishini yekuthunga futhi bathengise timpahla. Wesifazane lotigcokisa kanjalo utoba nelicala lekuphinga ngelusuku lekwahluleka. Ungahle ube msulwa njengemduze kumyeni wakho noma kumngani longumfana. Kodwa Jesu wathi loyo lobuka wesifazane amhalele sewuvele uphingile naye enhlitweni yakhe. Ngako ungahle kube awuzange wende noma yini leli phutha empeleni. Kodwa ngesikhathi utigcokisa kanjalo, wathethula wena lucobo kule ndvodza. Utothingeka aphendvule ngekuphinga, futhi wena utoba nelicala. Nelibandla liyakuvumela lokho. Lingawehlukanisa umtimba wenkosi. Kutsabikisa kanje pho. Baphungula tinwele tabo. Libhayibheli lasho ukuthi wesifazane lohula tinwele takhe, umyeni wakhe unelungelo lekumnika idivorce ngoba akanalo liciniso. Washo ukuthi uhlazisa inhloko yakhe. Ngabe kunjalo na? Nale ndvodza inhloko yewesifazane. Ngiyathi ukuthi lokho kuyahedla. Kodwa sithinga kwehlukanisa. Sidzinga kukwehlukanisa ngelivi. Livi licinisile, kubita livi. Livi laNkulunkulu lihlala licinisile. Angeke sikwehlukanise ngekuthi bantu bacabangani, kuthi labahlakaniphile basitshela kuthini. kuthi labahlola ngekwemicondo basitshela ukuthi ifanele sihambe ngaloko lokushiwo uNkulunkulu. Umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livile liphuma emlonyeni waNkulunkulu. Ngekungawehlukanisi umthimba wenkosi, labanengi babuthakathaka futhi bayagula, labanengi balele, bafile, bafenga kamoya. Inhlupheko yokugcina leyashaya iGibhithe kwakukufa. Inhlupheko yokugcina leshaya libandla ikufa kwakamoya. Lesi kuthi ngakho namuhla kuvuswa kwakamoya. Kuvuswa kwakamoya kuhlola lokufihlakele. Labantu laba bangahle kube bende lokhu ngetinhloso letinhle. Leyo ndoda endasi eningizimu loya dokotela ngalolo suku lowaniketa leya ndoda i-sulfuric acid leyayibulala. Beka netinhloso letinhle, bekacabanga ukuthi bekacinisile, kodwa bekangenako kwehlukanisa loku kahle, akawehlukanisanga umuthi wakhe. Njengentombatana lencane leyayihamba yehla ngesitaladi, uthi yathola likati lelincane, uthi belimandi wonke, uthi ligogwe licwa ingxenye yalo, uthi walingenisa wavula sivalo selihafu, wase ulifaka ekhatsi. Kude litofuthumala. Inhloso takhe tatitinhle kodwa kwehlukanisa kwakhe kwakungasikahle. Ngani ningasibukisisi sitobhaka likati nathi. Nalokunye kwekwehlukanisa kwethu kwekuhlakanipha. Emakhomanisi ayeta ethi kwethu, umhlaba uta ethi kwethu, emabandla ethu ayabhidlidwa, bantu batehlukanela bona, batehlukanisa bona lucobo, kungabonakali kunekukholwa. Kusaphatha tinwele ethi kwetimfundziso letincane letinganakeki. Sifanele sibuthane ndzawonye umkhono nenhlitiyo, futhi sikhuleke, futhi sizile, futhi sibite uNkulunkulu aze abuyisele moya longcwele kude sibe nekwehlukanisa kwakamoya. Li-awa selifikile esikhathini sekugcina manje. Sisemathuntini ekubuya kwenkosi, nelibandla lingeke likuhlole. Siphila e-aweni leselihambile kunaloku lenikucabangako. Kube Pawula bekangavuka kulabafile kusihlwa eMidtown. Nikhuluma ngemlilo lovuthako, bebayomfaka ejele kusengakazi njengeluhlanya noma indvodza yasendle. Leyo ndvodza legcwaliswe ngamoya longcwele, futhi babone tindvodza ihamba ngendlela letingiyo, futhi bathi kuthi isikhathi sesedvute. Kwakuyoba nemvuselelo noma bebatodzingeka bethe ejele kuthi bamuve. Kunjalo manje Jesu wathi leli Bhayibheli liyakukhuluma etinsukwini tekugcina ngaphambi nje kwekubuya kwenkosi. Kuyoba netibonakaliso letinkulu netimanga tenteka emhlabeni, futhi niyathi libandla life kakhulu esayensini yetenkolo nato tonke tinhlobo tetikolo nekuceceshwa neluhlelo lwetemfundo luze lukhone kwehlukanisa leto tinto. Akashongo yini Jesu ebandleni ngelusuku lwakhe? Niyakwazi kuchaza kuma kwesibhakabhaka, kodwa tibonakaliso tesikhathi anikhoni kutichaza, ngoba kube beningathi mini beniyolwati lusuku lwami. Li-awa lekukhululwa kwelibandla, futhi abakhoni kwehlukanisa sikakhulu kukhona lokuliphutha. Ngikhuluma ngelibandla lonke, wonke umuntu lotibita ngemKristu. uNkulunkulu angaqala kunyakata netimvo takamoya tendeka, bantu basinziswa futhi bagcwaliswa ngamoya loyingcwele. Tinkulungwane letinengi labatibita ngemaKristu tiyohlubeka emuva kulo. Uthi loko bathithikile abangcwele awunako kwehlukanisa kwakamoya, ngoba yonke indlo moya loyingcwele layendako ibhalwe eBhayibhelini, yehlulela tonke tindlo ngembhalo. Sikwehlukanisa kanjalo-ke kubona kuthi kwehlukanisa kwethu kuqinisile yini. Uma libhayibheli lathi Jesu unguye itolo namhlala phakathi, ngiyakukholwa. Uma libhayibheli, uma Jesu athi letindlo lengitendako mine nani nitawudenda, ngiyalikholwa. Futhi uma libhayibheli lasho ukuthi moya longcwele waso sonke sithukulwane, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu leyo babita, angikholwa ukuthi kuchawulwana kuthatha indzawo yakho. Ngikholwa ukuthi ngumoya longcwele lofanako lowawa ngaleso sikhathi, ukhombisa tibonakaliso letifanako timanga letifanako fakazi lobendlula bonke lesinabo ukuthi sinamoya longcwele kungesikhathi umoya wethu ufakazelana nelivi uma sithibita ngamaKristu futhi sithi sigcwaliswe ngamoya futhi siyabona ukuthi umbhaphathizo womoya longcwele uthulula emakholweni ayo yonke iminyaka nemoya wethu yasitshela ukuthi lokho kwalomunye umnyaka uneliphutha kunjalo uma libhayibheli lithi Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi uma umoya wethu uthi cha ufile sewashona kukhona lokungalungi Jesu wathi le misebenzi engiyenzako mina nani nitawuyenda bhekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwemhlaba futhi uma umoya wethu uthonsela emuva kuloko asinaye umoya longcwele ngoba umoya longcwele uyothi amen kulo lonke livi lalibhala manje lwati lwehlakaniphi luyokudonsa lukususe kulo kodwa umoya loyingcwele uyothi amen eveni lakhe lucoko impela uyokwenda futhi uyafuna futhi uyadingela futhi utama ukuthola umuntu langatifaka yena lucobo kuye ulangatelela ukukuthola ungacabanga ukuthi ungakucetha konke kulunga kwakhe ungakucabanga nje inhlandi lencane inguhafweli inchi buthe ngephandle ekhathi nelwandle lwePacific ithi kungcono nginathe ngekuwonga lamandi ngahle ngiphelelwe lokho kungaba buwula nje njengekutama kucabanga ukuthi ungaze ucetse buhle bankulunkulu celani ngalokuthuthumako ukuthi tinjabulo tenu tigcwale kholwani nkulunkulu nganoma yini layethembisa kungekwakho baprofethi belitestamenti lelitsala Daniela nalabanye bathi etinsukwini tekugcina kuthi bantu laba matiko nkulunkulu wabo bayophumelela leso sethembiso uma sihlakaniphi sibuka kwentakala bayothi oh leyo yisayensi yengqondo lokho kufunza ingqondo kukusebenta kwadeveli kodwa umoya longcwele utophendvula amen lelo liciniso kwehlukanisa lokungiko bakwethembisa Jesu wakwethembisa Jesu wathi le misebenzi lengiyenzako mina nani ndoyenda ngisho nalemikhulu kunalona nitoyenda ngoba mine ngiyakubabe wami Paula wethembisa ukuthi etinsukwini tekugcina ngamoya loyingcwele kuthi libandla liyokuwa digitsi tabo kuyofika kuhlubuka ngoba abantu bayoba ngulabanemawala labakhukhumele labathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu labephula tivumelwano bakhapheli labangeneliseki nalabangathandi lokuhle hayi lokwehlukanisa lokungiko oh wena uthi lawo ngemakhomanisi lokho kubitwa ngemkristu bukusisani livesi lelilandzelako banesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawaphika akukho kwehlukanisa kwakamoya Uma nine kwehlukanisa kwakamoya namoya longcwele usethi kwakho nine kuhlola kwakamoya lithi nje amen kuso sonke sethembiso sankulunkulu Paula wathi leto tinsuku tiyoba khona sinako kulapha kukithi futhi sibuka futhi siyakubona siyakuva nzawo tonke futhi sendani na kufanele kusithonsele ndzawonye libhayibheli lathi sitihlanganisa ndzawonye futhi kuthi ngesikhathi nibona lolo suku lusonzela kufanele kube imvuselelo yinye emva kwalenye nemililo lemikhulu yenkathimulo yankulunkulu leyakhiwe kulolonke libandla nakuyo yonke indzawo kuhlangana lokukhulu lapho onke emabandla ngenhlitiyo yinye nekuvana kunye kuhlangana ndzawonye uthi bakhohlwe isayensi yabo yenkolo leyendiwe ngumuntu uthi bakhale kakhulu kuNkulunkulu kwemandla akamoya nekwehlukanisa kwakamoya ngulelo awa lesilidzingako ngingahle ngisho lokhu ukuthi Jesu usinika lusuku njengoba ngitsinzile kuko itolo ebusuku kwathi isikhathi sekugcina Jesu wathi njengoba kwakunjalo insuku entalothi kuyoba njalo kubuyene kwendvodzana yemuntu manje ngabe umoya wakho uyakubona yini lokhu kahle njengoba kwakunjalo insuku entalothi na khumbulani lothi beka ngumfanekiso weAmerica Ngufakazelwe kwakuyini sono saseSodoma na kwakuyimpendvuketelo naleli ivela kithi laseAmerica besifazane batehlise sithundi kakhulu kangangokuba imithombo yemvelo yebesilisa iphendvuketelwe ngangise Los Angeles evikini lambalwa lendlulile kumadoda labo somabhizinisi labangemaKristu futhi ngabutha lelinye lemaphepha abo labhaliwe ngase ngiyabona lapho munye webahlati lakushito ukuthi imphendvuketelo nebutabane bese banze ngemapercenti Langemashumi lamabili ngetulu kweminyaka lophelile.
Jesus said as it was in the day.
Jesu wathi njengoba kwakunjalo ensukwini taseSodoma. Emaphoyisa nekubulawa kwebantu futhi nako konke kuyachubeka nje ngaso sonke sikhathi. Bafana labaphukako bahlala ndzawonye njengendvodza nemfati. Besifazane baphila ngendlela lefanako. Baphendvuketela tingqondo tabo, tingqondo tabo letingcolile. Ngoba abanako kwehlukanisa kwakamoya yonke inkanuko nemanyala futhi abakhoni kutenelisa ngisho nangalomunye nalomunye abashadi ngisho nekushada bavele bathathe nje futhi baphume baze baphendukedelwe. Jesu wathi lokho kuyoba setinsukwini tekugcina futhi naku futhi niyakhumbula futhi ukuthi ngetinsuku taseSodoma noma ngumuphi nini bashumayele nani bafundzi beBhayibheli ngikhola ukuthi beningavumelana naloko. Dr. Scofield nalabanye labaningi bayavuma cishe bonke bafundzisi Charles Fuller nakanjalo njalo wetimfundziswa letinkulu eveni ukuthi Abrahama bekamelele umoya libandla lakamoya lothi bekamelele libandla lenyama noma lemvelo bekasendasi eSodoma esonweni noko bekanekulunga kuye kodwa bekacubana nako. Futhi khumbulani kwakunebashumayeli lababili labahlakaniphile labehlela endasi kuyoshumayela eSodoma abawendanga ummangaliso kuphela babaphumputhekisa nekushunyayelwa kwesiphambano kuphumputhekisa longakholwa. Kuloko imihlangano lemikhulu ya Billy Graham nabo lokwendile ibende bababi kakhulu. Ngesikhathi Billy Graham emavikini lambalwa lendlulile kubhalwa phansi nikuvile kuthi ngesikhathi ahamba eNgilandi uthi bekafanele athathe umkakhe angene aphume etindzaweni tekuphumula lapho bekanemvuselelo lenkulu ngoba besilisa nebesifazane bebenta imikhuba yelicansi ngephandle ngqo esiveni lapho bekanemvuselelo khona. Ngabe kuyasita na? Hayi, sihlakaniphi. Kuyokwehlisa lubito lwelulaka lwaNkulunkulu nemlilo longwele uphuma ezulwini kuthi kuke kulethe umehluko emhlabeni. Uthi angeke kwenteke. Bantu babuke phambili enlweni lenkulu letako futhi nisekugcineni kwaloko losekuvele kufikile. Ibonakaliso tekugcina siniketwe libandla lebetive emaJuda ayoba nalo emva kokuba libandla selihlithiwe. Kodwa sisekupheleni kweminyaka webetive. Manje sengivala nje ngingasho lokhu. Nike naqaphela ukuthi hloboluni lwemuntu lolo wasala ngemuva kukhuluma nelibandla lakamoya na. Wahlala afulathele lithende futhi yena asehambi wase uthi uphi umkakho Sara? Uthi wathi usethendeni. Wathi ndokuvakashela Abrahama ngekwesethembiso lengunika sona. Uthi wa Sara ngekhathi wahlekela ngekhathi kuye lucobo. Uthi ingelosi yathi uhlekeleni na? Jesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu. Manje niyaconza na? Niyaconza kuthi kungani inkonzo lenjengalena ingaya kuphela kubantu belivangeli leligcwele na? Niyabona ukuthi kude kuphi na? Ngakhuliswa ebandleni lebhaptisi futhi ngagcotshwa kuba ngumshumayeli wemissionary baptist. Kodwa ngesikhathi indlela ethide ishaya inhlitiyo yami ngaba nekwehlukanisa kuthi lelo kwakulivi laNkulunkulu uthi walibonakalisa. Bangitshela kuthi utoba ngumkhithiki longcwele ebhili. Akukho muntu loyolalela indlela enjengaleyo. Ngathi uma uNkulunkulu alithumele uNkulunkulu walethembisa eBhayibhelini lakhe uyoba nemuntu lotolilalela. Kunjalo ake sihlole umtimba wenkosi, sihlole tikhathi lesiphila kuto, sitokufa ngekwakamoya uma singakwenti lokho. Uthi uma lokhu kuliqiniso namoya lwengcwele unathi uthi sinesibonakaliso sekugcina sekubuya kwenkosi. Ngaphambi nje kwekuthi efike, khumbulani lokho kwakungaphambi nje kwekuthi iSodoma ishiswe ema-awa lambalwa nje ngaphambi kwekuthi kushiswe. Ngiyakholwa namuhla labanengi nonke neva lokho Khrushchev lakusho ngaleli linye lilanga kumamelika nakufunda emaphepheni enu. Nasi statement sakhe, nine kwehlukanisa kwemvelo nito kubamba lokhu. Wathi uma akhona uNkulunkulu utoshanyela lithembele futhi alihlande neticebi tenu tekushintsha imali.
See what that means, don't you? And he's right.
Niyabona kuthi loko kusho kuthini aniboni na futhi uqinisile lihedeni develi umkhohlisi lonjalo ufanele kuphosa tinsongo noma kunjalo bayalala bayona bayanatsa bakushaya indiva nje ngoba abanako kwehlukanisa kwakamoya kwemtimba wenkosi lusuku lolunje phole siphila kulo mnakethu natsatse ngini labathandzekako bami angidami kuba yingxenye nginitshela kuphela liciniso nibopheleleke kuphela ebhayibhelini futhi ngiyanitshela uma nikholwa ngimi kuthi ngumprofethi wakhe noma inceku yakhe niyakholwa kuthi nginitshela liciniso kuphela sekusonzele kusonzele kangakanani angati futhi akekho lomunye lowathile kodwa ngiyathi siphila emathundini ekubuya kwakhe antiboni leto tinsongo na niyabona kuthi banani sive sitama kukunatha siyakuhleka ungeke ukwende benda loko kuvimbela kuthatha kwehlukanisa kwakamoya kuthi nkulunkulu angabakhombisa umbhalo wesandla elubonzeni siyathi ukuthi ukhona ningakuhlekisa ngemahlaya nehollywood mabona kuthi noma nihlale ekhaya futhi niceke ngaloko niphikisane ngaloko uma nifuna kodwa wesilisa sibili lotelwe kabusha noma wesifazane lonekwehlukanisa kwamoya longwele kutothola inzawo yakhe ebandleni kukhonda nekukhala nekwenta konke lokusempilweni yakhe kutama kungenisa toni impela uma kuNkulunkulu asithi ufanele ufake inhliziyo yakho kuko uma unekwehlukanisa sebenta ungahambi nje bese uthi yebo ngiyakukholwa lokho lelo liciniso lokho kuhle amen yani ekhaya hamba uyosebenta unekwehlukanisa umsebenti ngesikhathi kukukhanya ngoba busuku buyeda lapho kungekho muntu longasebenta umsebenti lapho sisenemnyango lovuliwe umsebenti lapho sisengaba nemihlangano lenjengalona ngenisani labathandzekako bethu bangene bangeniseni evangelini folani bangani bethu bomakhelwane bethu nkulunkulu wafela labo bantu futhi sifanele sikhathateke ngalokwenele ngabo kuthi sisebende tize tandla tethu tophe sitofika singabi nalutho uma singakwendi njengale ntombatana lencane etulu lapha eKentucky leyafa mathute nje etulu emagqumeni emova le kwakukhona cishe bantwana labasiphohlongo intombatanyana yinye cishe emkhathini wabo lapha eminyakeni lelishumi nakubili butsala bozathe wakhe nabomnakabo bebavilapha kakhulu bebangeke bente lutho nenina alele abulawa zifo lesibi kakhulu sesifuba sengadi nale ntombatana lencane yasecedzile kwesula phansi kupheka iwashing kunakekela unina ngesikhathi lalabanye badla kuphela badla futhi baya kobhukusha ekugcineni unina wafa kwase kuthi ke le ntombatana lencane yathingeka kuthi iqhubeke ngoba kude namunye wabo lobeka ngasebenda futhi wasebenda futhi wasebenda futhi wasebenda kwaze kwathi ekugcineni wathatha lesifo lesesabekako sifo sendlala futhi kungabi nalangakudla lokwanele nalokunye njalo njalo umtimba wendo lencane sewuphelile kukhandleka bekafa lomunye thishela wasonto sikolo wangena kuye wathi ngabe ungumkristu na wathi yebo nginguye wathi usonza kuliphi lihlelo na wathi angisilo lilunga lanoma nguliphi lihlelo wathi khona ke ngitshele utohlangana kanjani even na Jesu nitomkhombisa ini usonza kuliphi libandla wathi ngomkhombisa nje tandla tami utoconza ngicabanga ukuthi ngiloko lapho kubuka kithi sonke uma sibona imihlangano njengoba yendeka lapha utobuka tandla tethu futhi abone ukuthi sendeni ngato kwehlukanisa kwakamoya ngekungawehlukanisi umthimba wenkosi asikhuleke uma leto tandla tifanele tisebende uthi niyathi tifanele tibe njalo ungeke yini wathi phakamisela kuNkulunkulu uthi umcele ukuthi angcwelise leto tandla enkonzweni yakhe sisakhuleka na phakamisa isandla sakho Nkosi buka leto tandla nesami futhi Nkosi ngifuna ukuta njengelisotsha lelinelunya Angifuni kuta ngingabi nalutho ngifuna kushumayela ngize ngife ngifuna kudonsa futhi ngicele futhi ngizile futhi ngikhuleke ngoba ngiyathi ukuthi emakhethini asebusuku Ayawa, neli awa selisondzele masinyane. Nkosi, vula emehlo ami, kubona tibonakaliso letinengi tekubuya kwakho. Shisa letinhlitiyo tebantfu kusiswa ngetimanga letinkulu lowatethembisa. Uma sibona sibiketelo semhlaba futhi sive bantfu labanesono bamemeta utothanyela letindlu tetishaya mthetho, siyaconza kuthi banemabhomu lapho ekukwenta ngawo. Luhlanya loluthite nje kuthi likuthinze, ubambe ngemusa ute ulungiselele libandla lakho. Nkosi, lokulapha kusihlwa, silungiselele. Faka tinhlitiyo tethu enkonzweni, sikhombise bukhona bakho ngoba siyakholwa ukuthi uvukile kulabafile, namoya wethu uyahlola ukuthi ulapha. Lo Jesu lofanako itolo namhla naphakathi ulapha esimeni samoya longcwele kutosebenta ngelibandla lakho kuphilisa nekusinzisa. Sive Nkosi, njengoba nginikela kuwe labantu laba nami lucobo egameni la Jesu indvodzana yaNkulunkulu. Amen.
Oh,
ngenxa yesihawu sakhe ngebuhle bakhe ngitivela nje ngigezwe sibili. Loko kwakusenhlitweni yami bekudzingeka ngikusho. Ngiyethemba kuthi angikayilimati iMethodist yami iBaptist noma umngani wePentecostal. Uma ngikwendile bengingakaconzi kunilimata, ngifuna kuniphaphamisa. Ngininyakatise kancane, sisekugcineni. Asinako kwehlukanisa umtimba weNkosi, sitehlukanisa thine lucobo, hayi kubonakala kwangathi sinekukholwa. Uma kwake kwaba khona sikhathi lapho besidzinga wonke wenu, kumanje niyangidzinga, uthi ngiyanidzinga. Nkulunkulu, sidzinga sobabili, asijoyine tinhlitiyo tethu nemitamo ndzawonye. Asingacabangi ngoba silinazarini, iPilgrim Holiness, iCatholic, iPresbyterian, iMapentecostal noma siyini, asibe ngemaKristu, asihlole umtimba weNkosi uthi sifinyelele ngemkhono. Kute kube ngisho nasebubini lobukhulu kunabo bonke besoni, bese ngibaletha esibayeni. Lo ngumkhuleko wami lothobekile. Leyo ngelosi yaNkulunkulu leyeda eSodoma iyafika, ithenjisiwe. Kumbulani, leyo ngelosi lefanako yefika. Noma ngibani uyathi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu, kwakungesiwo lowo mtimba, ngoba umtimba wawuluthuli. Ngakukhuluma lokho kulomunye kungesiko kadzeni kuthi lowo kwakunguNkulunkulu. Ngasho wathi umfundisi, wathi oh, manje mina kethu Branham awukholwa ukuthi leyo ndoda yayinguNkulunkulu?
Abraham said he was.
Ngathi beka nguNkulunkulu. Abraham wathi beka nguye. Wambita nga Elohim, lowo uNkulunkulu somandla, yena netingelosi letimbili. Wathi yebo ke ucabanga ukuthi bekaphila emtimbeni na? Ngathi lokho kulula kabi. Sendiwe ngetingcenye letilishumi nesithupha, ipetroleum, kukhanya icosmic, necalcium, ipotash, kanjalo njalo. Nkulunkulu wavele nje wambuthela ngelithandana, wahamba. Wathi ngena lapho Gabriel, ngena lapho Michael, futhi wathi phefumulela yena. Wathi ngivile kuthi iSodoma seyithi ayivuthwe. Asehle sibone, asehle cobo lwethu. Abrahama bekasolo ashumayela, nalabanye bebaloku bashumayela. Asihambe sitibonele thine. Uthi befika kuphi na? Kulabakhethiwe. Lona wahlala ngemuva, wakhuluma na-Abrahama. Na-Abrahama wambita nga-Elohim. Bukisisani loyo ngkamisa loyinhloko ele. Uthi nibone kuthi akunjalo yini. Inkosi uNkulunkulu Jehova bekasemtimbeni wenyama. Aniconzi nje kuthi uNkulunkulu uyini. uNkulunkulu angavele nje, ngiyajabula kuthi ngiyamati lowo uNkulunkulu. Ngalolunye lwalethi insuku lethi angeke ngibe lutho, kodwa mhlawumbe imilotha yenza bamlilo. Kodwa uyokhuluma futhi ngiyobuye ngiphile futhi. uNkulunkulu. Umngani wathi kungesiko kathini, wathi Billy sewucishe unempandla. Ngathi angikalahlekelwa ngisho nangulunye lwato. Wathi tikuphi na? Ngathi ngitshele kuthi betikuphi ngaphambi kokuthi ngitithole. Ngitokutshela kuthi tingilindzele kuphi kuthi ngifike. Kunjalo, akukho nalolu lodwa lunwele lwenhloko yakho loluyobhubha. uNkulunkulu wasezulwini lolawula tonke tinto uyothi William Branham, noma kanjalo njalo, phuma, futhi ngitawufika ngifane naye. Haleluya. Lo nkulunkulu lofanako ngamoya longcwele uhlala emkhatsini wethu kusihlwa enkhatimlweni yeshekina atifakazela yena lucobo ngetibonakaliso letifanako temvelo latenda. Uma umvini uthela emagrebisi namuhla, utothela emagrebisi kusasa. Uma kungumvini wemagrebisi, uyohlala njalo unemagrebisi. Singeke singene ngaphansi kwekuhlakanipha, sitothingeka singene ngamoya longcwele, ngoba ngulolo hlobo kuphela lwamoya libandla lamoya longcwele lelikuthelako. Ithelo tamoya kuphila kwaKristu kithi. Leyo ngelosi lefanako ilapha fakazi ngaphambi kwekubhujiswa kweSodoma neGomora iya ekubhujisweni. Manje ake sibone bangakhi labanemakhadi ekukhulekelwa na. Phakamisa sanda sakho, kunemashumi lamane noma emashumi lasihlanu. Bangakhi labangenawo emakhadi ekukhulekelwa na. Phakamisa sanda sakho. Yebo-ke kuphindwe kathathu kanengi. Kulungile. Ngiva ngiholeleka kwenda lokuthide. Asisathe nje labo labangenawo emakhadi ekukhulekelwa. Akuthi labo labanemakhadi ekukhulekelwa mhlawumbe. Yebo-ke bangangena nabo. Kodwa kulokuhlola lokufihlakele sifuna nje labo labangenawo emakhadi ekukhulekelwa. Phakamisanitanda tenu futhi labo logulako futhi longenawo emakhadi ekukhulekelwa. Kude ngithole umcondo ukuthi nibobani. Kulungile. Naku kwemancamo. Niyakholwa ukuthi nginitshelela iqiniso. Niyakholwa ukuthi ninekwehlukanisa kwakamoya. Kwathi ukuthi kuliqiniso yini. Asithingi ukuthi sikhuphukele lapha. Angisuye umphilisi. Ngingumuntu. Ngingumnakeno. Kristu nguye longumphilisi wenu. Uma nje ningamconza ukuthi ulapha. Manje uma sekufika ekuniphiliseni, kube bekeme khona lapha afakele sudu, bekangeke akuphilise. Ngoba sewuvele wakwenta lokho. Bekangafakaza kuphela ukuthi bekangikristu. Beungakwati kanjani. Ngesithelo samoya, niyamati, hloboni iye kuphila layenda. Wendani ngesikhathi alapha kufakazela ukuthi bekangumesiya. Ngesikhathi akhonjiswa, Petro na Johane, noma Petro na Nathanayeli, kanye nabo, ngekubatshela ukuthi bebabobani. Lapho bavela khona, leso kwakusibonakaliso sakhe kumaJuda. Lokho kwakukuvalwa kweminyaka wabo. Kwakukhona lelinye liklasi lebantu, lebelimfuna, ukuthi ede. Lawo kwakungemaSamariya, lokuliJuda hafu newetive hafu. Watshela lowesifazane emthonjeni ngetono takhe, uthi wakuconza ukuthi kusibonakaliso saMesiya. Wathi siyathi ukuthi Mesiya utositshela letinto leti, kepha ungubani wena? Wathi nginguye. Manje akayanga kubetive, waya yini? Ngoba betive bebangamfuni. Uthi bangakhi lokholwako ukuthi uNkulunkulu ungilongenasiphetho. Impela ungilongenasiphetho. Khona-ke angeke asho into yinye noma ende into yinye. Lapha futhi ende lokuthite ngalapha futhi abe ngulolungile utofanele ende into lefanako uma anelicebo lelingcono khona ke bekafanele ngabe ukwendile lekuqaleni uma uNkulunkulu abitelwa enkundleni noma yini nekwehlulela lakwenda lapho uma sone singe sike sakhala kuNkulunkulu naNkulunkulu wasisindisa ngalokufanele ukukholwa kwakhe ufanele asindise soni lesilandzelako nesoni lesilandzelako nesoni lesilandzelako utofanele akwende ngesikhathi lesifanako noma nakungenjalo wenda liphutha ngesikhathi asindisa lesoni sekucala ufanele ende indlo lefanako ngekuphilisa sewuvele ucedzile lo msebenzi into kuphela ukuthi ufanele ukuconze lokho akasiyo ingane kwane akasiyo uNkulunkulu wemlandvo lothide uNkulunkulu lokhona Jesu Kristu longuye idolo namhlanje phakathi khona manje uyakholwa ukuthi ulapha na beungakubona lokufihlakele na ngifuna kufulathela letethameli lete ngitokhuleka moya longcwele utokufakazela lelengushito kusihlwa kuvala kwalomlayeto ukuthi tibonakaliso letifana koJesu lathi sanikwa iSodoma kuyonikwa lesithukulwane lesi njengoba kwendeka emihleni yaseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu bese ke uyahlola ukuthi ngumuphi umoya lo lapha bekungubani futhi logulako nalo delikhadi lekukhulekelwa na Sifuna kuthola emakhadi ekukhulekelwa. Sito bakhulekela bonke. Manje ngingeke senginitshele ukuthi ngubani longubani. Nkulunkulu uyati. Kwekucala ngifuna kuthola umuntu lothite ukuthi moya lo ingcwele. Ngamunye wenu manje qalani nikhuleke nje. Uthi nithi Nkosi bani nemusa kimi uthi ungisite. Uthi sibone ukuthi utokwenda yini njengoba athi uyokwenda. Ngibukisisa nje sibonakaliso sakhe. Bangakhi lo wathi ngokuthi Jesu namuhla uyinsika yemlilo. Leyalandzela abantwana baka-Israyeli. Ngavela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Ngabe ngiloko lakusho na? Futhi ngesikhathi Paula ahlangana naye asendleleni lebheke endase eDamaseko. Beka yini? Ngukhanya lokukhulu, insika yemlilo. Unguye lofanako namuhla, moya loyingcwele waNkulunkulu. Umtimba waJesu uhlethi ngesekudla saNkulunkulu, esihlalweni sakhe sebukhosi ezulwini. Kodwa umoya wakhe ulapha emhlabeni, uphelelisa futhi ucedzela umsebenzi wakhe. Ngalowo moya lofanako, lowawuhlala emtimbeni waJesu Kristu, kwakungumoya lofanako, lowawukuleyo ngelosi leta eSodoma naseGomora. Niyakukholwa lokho na? Yena lowo lowalandzela bantwana baka-Israyeli. Nkulunkulu lofanako. Jesu wathi, ngingulelo dwala lelalisehlane. Boba bebenu badla imana, futhi bafile. Futhi ngisinkwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu. Siphuma ezulwini. Nginguleso singwa, ngingulelo dwala. Ngani, wena uthi, ubone Abrahama, kepha, awukendluli ngisho nasemashumini lasihlanu eminyaka budzala. Wathi, angakabi khona Abrahama ngikhona. Beka ngubani lo ngikhona lokho kukhanya lokuvuthako lokwakusesihlahleni lokwakhuluma naMosi. UnguJesu lofanako kusihlwa leyo yinkulumo akunjalo na? Ngikuphonsela insayeya kuthi ngiphonsela insayeya noma nguliphi likholwa kuthi likholwe. Lo thathe lo mncane lohleti lapho. Lo nendlela encane lemhlophe esigcokweni sakhe. Unalo lukhadi lekhulekelo? Uyakhula. Ngabe side hambi kulomunye nalomunye na? Nkulunkulu usathi sobabili. Kunekukhanya ethi kwalo wesifazane uma ungakubona kushaya indingilizi ngqo ethi kwakhe. Bekakhuleka. Ngabe kunjalo na? Cha, awunalo lithuba lekuta lapha. Kodwa bewukhuleka ngoba ngiyabona ngaphansi nje kwaloko lithuntile elimnyama kufa. Lowesifazane usibekelwe lithuntile kufa unemdlavuza. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na? Ngumdlavuza welibele futhi ngibona dokotela akubuka futhi uyakutshela ukuthi utotama kukuhlinza futhi ulindzele kuhlindwa futhi ngiyakubona uhamba usuka ngembili noma lenye indlo letside. Ungumshumayeli, umshumayeli wesifazane. Lowo ngu-isho kanje inkosi. Ngabe kunjalo thathe? Loko lakushito, ngabe kunjalo na? Mani ngetinyawo takho uma loko kunjalo. Manje, seniyakholwa, Lotis. Niyakhona kubona lokufihlakele ukuthi lowo nguJesu lofanako, lowathinza, lowesifazane uthinze sembatho sakhe, hayi mine, yena. Angimathi lowesifazane, akangathi naye. Nkulunkulu usathi sobabili. Nkulunkulu akubusise thathe. Ngibona thathe embonweni, uyakhuleka. Ungowesifazane losemusha, lohleti khona lapha. Kukhona lokuthite mayelana noluswane. Kukuthi ufuna, cha, yena ubeneluswane. Cha wonakalelwe sisu. Ngiloko lobe kungiko. Luswane lolufile. Uwase Kentucky neligama lakhe nguMartin. Ukuphi inkosikati Martin? Ya, nengubo lemthubi liqiniso lelo. Kunjalo thathe na. Mani ngetinyawo takho uma loko kunjalo. Angimathi lowesifazane. Kodwa uNkulunkulu uyamathi. Futhi nanguya. Alibongwe ligama lenkosi uNkulunkulu. Ngemuva kwakhe ngqo kuhleti thathe. Unemaphayili, nengathatho eluhlangothini lwakhe lwangesekudla. Ungowesifazane lothite kuba sidudla, logqoke ingubo lebukeka imnyamana. Unalo likhadi lekukhulekelwa thathe, awunalo, awulidzingi. Uyakholwa ukuthi bewunekukholwa ukuthi uthinze indlo lethite na? awukaze ungitsinze utsinze yena ngulungile khona ke phakamisa sandla sakho neliduku lakho kuso futhi wemukele kuphiliswa kwakho hambe ekhaya futhi ube kahle egameni la Jesu Kristu bukani lapha nako kuhlethi tsatse lomncane emuva lapha agcoke ingubo lebukeka ibovana ukhothamise inhloko yakhe ukhulekela uyise unenkathathwe yesibinzi uyakholwa ukuthi inkosi itomphilisa tsatse uyakukholwa na khona ke ungaba nako tsatse bewuthi awulunge kabi kuye kumtshela ukuthi bekunguye sizathu ushito lokho kungoba moya lwengcwele uwelele ngokuwe nawe kunjalo unalo likhadi lekukhulekelwa na awunalo awuthi ngishona linye ukhulekela make futhi ucabanga ukuthi umlethe labandleni kusasa ebusuku kunjalo akuthi ngeke ukuthi ukwende beka thanda takho ethi kwakhe futhi ubite ligama lenkosi uJesu utosinza uma utokukholwa ngiphonsela kukholwa kwakho insayeya ngubani lomunye longenalo likhadi lekukhulekelwa futhi lofuna kukholwa na wena lohlethi lapha ngembili uyangikholwa ukuthi ngumprofeti waNkulunkulu na umprofeti usithunywa eminyakeni uyakholwa ukuthi nginemlayeto waNkulunkulu na uyakwenda na angikwathi kodwa uNkulunkulu uyakwathi uma uNkulunkulu atongitshela tinkasato tenu utokwemukela njengokuphiliswa kwakho ukholwe ukuthi kungekwakhe ungakwehlukanisa ke loko na uma umoya wakho ungamtsinza manje ngisakhuluma nawe khona ke utokwemukela kuphiliswa kwakho utokwenda na sifuba sakho sinengcenye letsabukile uthi ngaphandle kwaloko ungumshumayeli kunjalo loyo ngisho kanje inkosi kholwa nguNkulunkulu ngitofulathela khulekani nibone ukuthi uyingelosi lefanako yini nibone ukuthi ngabe ngulo nkulunkulu lofanako lowethembisa ngesikhathi afulathelela ithende ngemhlane wakhe khulekani labanye benu ukuthi inkosi uNkulunkulu lowathuma ingelosi yakhe futhi iyafakaza ukuthi iSodoma yase i kuphela kwase kusedude oh Nkosi uNkulunkulu thumela ingelosi yakho kusihlwa futhi unikede kubona lokufihlakele lokufanako ngoba sethembiso sendvodzana yakho futhi akube njalo wesifazane ume embi kwami futhi uhlushwa kuvuvuka kweludwadwasi lomfonkolo wenhloko usemuva ngalendlela ngoba ngiyamuva adonsa kukholwa kwakhe ligama lakhe uNkosatana Willy ukuphi yena ake sibone emuva ekhathi lapha nzawana thite noma yini lo thathe lapho bekuliciniso thathe kulungile hambe ekhaya futhi usinze banini nekukholwa kuNkulunkulu labanye benu abakhuleke nzawana thite akwateke onkhosi wena uNkulunkulu kunewesifazane lome embi kwami loyo lokhulekako emuva etethamelini futhi unetifo letelakanyanako ugqoke ingubo lebovu nalemhloshana sakuba skoshi ligama lakhe nkosikati Lake ukuphi nkosikati Lake mani ngetinyawo takho noma kuphi uNkulunkulu akubusise hamba uye ekhaya futhi usinze ukukholwa kwakho kukusinzisile lowo nguJesu lofanako yingelosi lefanako unako kwehlukanisa na hlukanisa umtimba wenkosi uyakholwa ukuthi ngikutshela iqiniso uyakholwa ukuthi Kristu uniketha ubufakazi ngako na uma ukukholwa lokho phakamisani itandla tenu mangakhe emakholwa lasekhathi lapha lato jikitisa tandla tawo kanjena khona ke ngikholweni njengemprofethi waNkulunkulu ungangabadi nakancane thathani leto tandla lothi phakamisela kuNkulunkulu bese nitibeka kulomunye umuntu eceleni kwakho futhi nitobona inkathimulo yaNkulunkulu ngiloko kuphela langakwenda ningakhona kwehlukanisa umtimba wenkosi na niyakhona kwehlukanisa umoya wakhe ulapha lethi bonakaliso lethi kuyobalanzela labakholwako uma babekatanda tabo ethi kwalabagulako bayosinza Nkosi uNkulunkulu mdali wemazulu nemhlaba mcalisi wekuphila lokuphakathi yenda sathane akhulule lonke likholwa lapha babeketanda tabo ethi kwalomunye nalomunye futhi bangemakholwa bane kukholwa kuNkulunkulu futhi bakholwa ukuthi utokwenda. Oh Nkosi, emavi akho angeke ehluleke. Ngeke ngisho ngetulu kwethembiso takho. Uthi kwethembiso takho tathi kuthi uma babekatandla tabo ethi kwalabagulako batosinza. Manje Sathane, wena demoni lelibi lekucinzetela lelishayela abantu laba phansi eluthulini. Ngiyakuyala ngeligama la Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu lophilako ukuthi ubakhulule. Uma kubo egameni la Jesu Kristu. Manje bekantandla tenu ethi kwalomunye nalomunye futhi nikhuleke umkhuleko wokukholwa futhi uma uva umoya kaNkulunkulu wehlukanise ukuthi sethembiso saNkulunkulu kuwe wonke lotivelako ukuthi emandla aNkulunkulu angena kuwe mani ngetinyawo takho futhi wemukele kuphiliswa kwakho ngiyaniyala egameni la Jesu Kristu nonke nine makholwa ukuthi nisukume nime ngetinyawo tenu futhi nemukele Jesu njengemphilisi wenu lokhonzene nami sukumani nine kuleto kuthulo temasondo imibhetse lemincane noma ngabe kukuphi sukumani kholwani uNkulunkulu egameni lenkosi Jesu Kristu philiswani basukuma besuka emibhetseni lemincane netitulo temasondo nako konke kulungile mina kethu Sullivan.